nama kama unataga. Pose na hizo deko mina lewa bila laga. Toto chipsi kuku mixa na mazaga zaga. Sakam ni kupekoni suna penda kula mbaga. Na maliza, maliza, maliza. Na kama kidali basu shandaliza. Umenipa sali utamu mepitiliza. Utamji utamu baka na kingiliza. Yeah, shika bunduki, sifulu kuti. Kwako nime tutulia. Wengine mamluki, si wakumbuki. Walinifanya mimi nkaumia. Uji mwai mwai, that's all time. Mapenzi mina we, that's all time. Hayatoshi nongeze, that's all time. Nike bibi mbebele.
Nipe mimi sitoki na weni wangu tila ida. Mini wako tila ida. Nipe mimi sitoki na weni wangu tila ida. Mini wako tila ida. Aye, 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 aye.
Vizuri pida kili na busara. Wapendaga nili tatu kabla ya kulala. Wanyosha miguu kwa beseni kama nala. Na iyo chuchu dede nitakupenda taikilala. Watombia mabaila wanatukosa hula. Taji kwa hapa ni anguke pale hula. Yes, tunazidi kuwa chola. Bada pocho pocho kinachofuata bakola. Yeah, shika bunduki, sifulu kuti. Kwako nime tutulia. Wengine mamluki, siwa kumbuki. Walinifanya mimi nkaumia. Tuji mwai mwai, that's all time. Mapenzi mina we, that's all time. Hayatoshi nongeze, that's all time. Nike bidi mbebele.
Nipe mimi sitoki na weni wangu tila ida. Mini wako tila ida. Nipe mimi sitoki na weni wangu tila ida. Mini wako tila ida. Aye, 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 aye. Till I die, baby. Till I die, baby.
Ellie.